your baby. God bless. Shorty, wewe fast. Mufanya ni feel mnyonge. Hope si kwangu shage. You smile. You fanya ni feel guilty. Kitu na tea, narudi juice. Flow machine. Mpungua. Nona future through your eyes. Macho yako ni mlango yote fast. Hati yako, hati yako. Focus sana, kuna papa spana. Ya mimi, wewe, kujuana. Rebo nayo, kimi kumbusha mengi. Vitu nuta mani chungu zidem. Zilivutia ntake jua beyond name. Inge baki fiti nrushe salam duni chore. But ninge jihisi loser his story. Unoperable na wedi. Check post kafala. Mana maintain hesh makadala. Bila kurupuka huni queen. Msupa, si lasma. Make up do again. Sako mshoki yako sweet maturity. Unazafanya kambuyan profit. All over, siyezi resist. Time, quality. Tamuka manufa tujikomit. Aina vision sionagi. Nizo na hope success. Akibaka me man. Follow up. Nisemo za wahenga. Season na rush passes. Go easy. Kumbusha mina shenga. Sorry we were fast. Mufanya ni feel mnyonge. Hope si kwangu shage. You smile. You fanya ni feel guilty. Kitu na tea. Narudi juice. Flow machine. Mpungua. Nona future through your eyes. Macho yako ni mlango yote fast. Hati yako, hati yako. You focus sana. Kuna papa spana. Ya mimi, wewe, kujuana. Mtofauti juu hakosti maelezo ya kila kitu you do. Amecombine truth kumbingine true. Outcome wisdom see what we need to brew. Niwe fathers pia si jahala. You make initiative a text awe kala. Ishara mtu caring understanding. Hazo zane kiufala to sandpaper life. Smooth running. Avuki mpaka kuchungu vya simu yangu. Ajalu semani kutuhusu walimwengu. You drop appreciate. You drop apologize. Ana balance kila equation. Me anani jazz. Kila time niko shugli. Najiseti maswali. Meeting yetu sangapi. Najifili jivijari. Nezavao nitampa treatment. Nezapenda. Mamangu angepata ni juu na mpenda. You smile. You fanya ni feel guilty. Kitu na tea. Narudi juice. Flow machine. Mpungua. Nona future through your eyes. Macho yako ni mlango you trip past. Hati yako, hati yako. You focus sana. Kuna papa spana. Ya mimi, wewe, kujuana. Rebo nayo. I'm innocent. Hadi no feel na mwaribu. Kila kitu taratibu. Ni doctor na tibu. Street vile niko, unelewa manake. Najua all rules za hawa na wake. I'm talking hang close, so say what desperate. With all reaction, taona jua ni una fascinate. I've been through being hard on chips. Easy clouds utambua, mind symmetric. Easy hoods utambua, tabia za uhuni. Kubadilisha kuangorea zilikuwa tamaduni. Ata state isha ya chana, budu tiaje. Nimetupia ngapi mkono jojo sitaje. Tata hama drama queen, kaweke rama please. Songa kando na insist manzi. Say reasons na stress. Mbona ni ma ex. Daily nakumbuka vile tuli meet miss. Maksudi zilikuwa hizo actions. Mi kujipoteza ni kulize direction. Jaro ya mranjo kusikia sauti yako. Nika bebeka kwanzi hapo. Si vako. Si vako. Insist manzi.